It's MZ on the beat.
CKMusicDramas.com.
The girl Anastasia.
Yeah. You got King Dool on this one.
Anastasia aya, uli haya haya Uni langi sana mutima wa mabaya baya Apana ndrama manje ni zafu kunyula Zili zose uza kamba zini za tukumula Kale na kala ya jeke Aka keve guys muni leke leke Nina sanka kale elo sininga chinjai Tumilo motu wake fulu ni dhiki ya pingai